Misha Owile.
About to tell.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Gaza, Gaza, Gilly, will I unite no soon? Gaza, lagging and I go nagging dying. As a lagging and I go nagging again. It won a ling along Jamie Lord. Gaza, Gilly, will I unite no soon? Gaza, lagging and I go nagging dying. As a lagging and I go nagging again. It won a ling along Jamie Lord. As she by said it. Nashibai sere, amu sere nalele.
Nashibai sere,
amu sere nalele.
Money leja olai Tony ngongi La la jelai Inakupa moyo Moyo Kusiwe mchoyo Nakupa moyo Moyo Nashibai Yangu tukai Ngombe mahari lilizo to Zitarudishwa
Sawa
Vipijera halijapo Nanyata nipa
Dawa
Umeniachia machozi mama Ukona nani ya mloli sana Umenikwamia moyoni mama Nashibai sere Umeniachia machozi mama Ukona nani ya mloli sana Umenikwamia moyoni mama Nashibai sere
Nashibai sere, amu sere nalele.
Nashibai sere, amu sere nalele.
Una kuzuri na yezungaga mama, ne walunye la radilo nabi mama. Mai magil mabelele zibad mama. Nashibai sere,
umeniachia machozi mama. Kona nani ya mloli sana Umenikwamia moyoni mama Nashibai sere
Fedwap.com